balo kufuna nebaji fula tenda abantu abo munda tebali na misi tebagala kumanyo boli street vendor
chebalo mamoringo nyode kukatunda lozifunyenga bakuswama mu bufunda choka bali bebaseno ngozi sonda lozikutenga bakutega tebayagaliza emitima janja batebali na chisa bagende mpola munda tebali na misi abantu abo ona oh, nana
bagende mpola abo balabe bulabi checho batebayagaliza bantu banafe tebayagaliza chimanye bagende mpola abo balabe bulabi checho batebali na chisa bantu banafe tebali na chisa chimanye zekati nkola byange nava ku bantu munange gwe nayimanyiti wange gwe naline siga ate yagabe byange omuntu ye muntu gundiva ku bantu bano tebakyali bantu kati gafuuka gantu
zereka mberekereze mbalekere mukama oyo yabasobola oyo gwe wesiga gusinga okweyabizira yakupangira bali kutemula
bagende mpola abo balabe bulabi checho kuba tebayagaliza bantu banafe tebayagaliza chimanye bagende mpola abo balabe bulabi checho kuba tebali na chisa bantu banafe tebali na chisa chimanye
ayagala nzire mukyalo naye ate nga siye yanzija mukyalo mufune kirungi kimunyiza ye kimusanyusa nga ndaba ndi awo ndatana abantu bansobedde nze wuma reina emikwano gintabudde togyeteekera gino gicukanga budde obudde tovola banjitya nzereka mberekereze mbalekere mukama oyo yabasobola oyo gwe wesiga gusinga okweyabizira yakupangira bali kutemula
bagende mpola abo balabe bulabi checho kuba tebayagaliza bantu banafe tebayagaliza chimanye bagende mpola abo balabe bulabi checho kuba tebali na kisa bantu banafe tebali na kisa chimanye
Touch Line Music.